do that everywhere with my mom. Mm-hmm. 2024.
Chitwa jina yera engali, kuye pa kwa ligwa wangu.
Rueko makali konikalwa ye uno kaere uno kurangera naonga kurangera uya jawa kutawa spend kama chika majiji mbafe Lady Bechi nduga chivena Nenji dhuva kama tuka wa maindo wa shavi upendula upendu Chitwa shina hengari rave nungari ali wambari wambari Chitwa shina ungari rira waka Padu Tukale kumwe wa mama 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 Tukale kumwe wa mama